makofi yako kidogo cha cha cha. Zaidi ya mikono kukuinulia, zaidi ya wimbo kukuimbia, zaidi
I know you can do better than that. You can do better than that.